Radyo Bilgi Amerika. Radio Bilgi Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika turi kandi kuri internet live kuri www.radioyacu.com ikaze mu biganiro byacu by'aka kanya muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma muri sanga ku Ijwi rya Amerika
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi buri munsi saa 10 muraritswe mu kiganiro muri sanga muti rero uyu munsi twabateganyirije iki mu Rwanda ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi gikomeje kwiyongera itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze yayo ryemejwe mu 2013 riteganya uburyo bunyuranye abantu bashobora gushyingurwa harimo n'ubwo gutwika umurambo inteko ishinga amategeko iherutse gusaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kwiga uburyo itegeko ryavugururwa bigendanye no gushakira umuti ibibazo bigaragara muri iki gihe mu byavugwaga harimo nko kongera gusuzuma imyaka igenwa n'itegeko yo kuba hakongera gukoreshwa amarimbi yuzuye ubuhungira ngo iri hagati y'imyaka 10 na 20 harimo kandi n'uburyo bwo gukangurira abantu kwitabira uburyo bwo gutwika umurambo gusa kugeza ubu uburyo ntiburitabirwa mu Rwanda nubwo ari bumwe mu bishobora gutanga umuti w'ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi utekereza iki ku mpamvu butitabirwa ribwira ko ari iyihe wowe wumva wabukoresha niba wabukoresha kubera iki niba wumva utabukoresha kubera iki mu kanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakire ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo ariko reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda Bwana Kayiranga ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
mbashimire kandi ko mwatuboneye umwanya mu buryo twabaye nk'abatunguye n'ubwo umwanya wari muto cyane tubibamenyesha ariko mushoboye kutubonera umwanya mwakoze cyane
nakoze nami
ye dutangire rero ikiganiro cyacu mu byukuri tuganira kuri iyo ngingo nyirizina nk'uko narimaze kuyivuga haruguru ubu ikibazo cy'amarimbi ubuke bw'amarimbi bwifashe gute mu Rwanda
Barakunze kugutumira muri iki kiganiro cyanyu byiza ko umwana akurikiye mukamenya wenda bigezweho cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage nubwo wenda ku bijyanye n'amarimbi abantu baba bagiyemo iba itakiri imibereho yo ku isi iba ni imibereho wenda n'ubundi buzima bw'ahantu natwe tutaramenya neza
abemera bavuga ko ubuzima bw'umwuka bukomeza uba burangiye ari ubw'umubiri
yego ubwo turabyemera tukanabyizera kandi ni ibintu bishoboka cyane ngiye rero kuchivazo mungi uko ligara gara wenda uchagda meri gara gara ligara gara nuko na nini kore shirizu nana wa nini utaka utaka na ugo uko wa nini ingi ira wabutura ho mungi kana hii kuya magenda wabutura ho wana wukoresha hawa kumikuwa hinga nuko ugoro ya ho ndetse no kugukoreraho iyo kugukiraho niyo bakire kugukoreraho n'indi mirimo isanzwe ubwo bishobora kuba cyane iyo nayo marimo nk'uko tubivuga niyo uko abantu bagenda biyongera ngo birumvikana ntabwo biyongera ariko nk'uko byumvikana ubutaka bw'amarimo nabwo bushobora no gukoreshwa bitewe n'uburyo bagenda bwo gushimura bukazanongera bugakoreshwa n'ikindi gihe ibiriyo umuntu yaza kubigeraho ariko nk'uko bigaragara ubundi tegeko rikagatiye ko yibuze buri karere kagomba gushyiraho amarimo rusange kandi ntabwo bivuga yuko agomba kuba mu karere gusa bibaye hejuru yaba muri buri kagari aho binakomeje byaba byiza ba muri buri kagari gusa rero ibirehe icyo kibona cyane cyane kiri mu mujyi nkuru cyane cyane mu mujyi wa Kigali cyane niyo mu bindi mijyi igikora uko igaragara uburyo bwo gushingira ku butanzwe bisa naho hakwiriye kwigwa ubundi buryo bwo gushimura ku buryo bitewe n'uko imijyi abantu bagenda bayituramo ari benshi ari nako birumvikana bagenda wenda uko niba abantu bari batuye muri kapitali wenda barimo ibihumbi magana atatu muri mirongo icyenda na karindwi gutyo ubungubu baba babikoze kuri biliyoni birumvikana yuko ijanisha ry'abantu bagenda bakariba ryiyongera ntabwo rero n'ubutaka bwateganyije mu gushimira bukaba butoya ikindi kandi kiyongeraho nuko n'igiciro cyo gushyingura urumva kigenda nacyo kiyongera iyo kiyongereye rero abantu mu gushyingura nabyo birabagora ibyo kandi nta nubwo birebera mu mujyi gusa bigenda bifatira n'ibice byo mu cyaro muri iyo rusange rero ubona ibibazo birimo muri iyi nuko ari ubwo buke wenda hari aho uko itegeko riteganya tuvuge niba akarere kagombye kuba kashyira kashakisha amadini kubera ko abantu bagishingura cyane mu butaka ku buryo busanzwe hari igihe wenda biba bititabiriwe cyane cyangwa se ugasanga wenda amadini rusange riri kure bigasaba rero naho aba akagombye gushingura hakurikijwe ku itegeko risaba yuko abantu bagomba gushingura mu mirenge rusange icyubahiro naho ubundi muri rusange ntabwo wenda umuntu yavuga yuko ikibazo cy'amarimbi cyakagombye kuvugaukiteke naho mu gihe zacu ariko bitabuze yuko nyine hajya nashaka kuyisiza nakoze
ye mu kanya turaza kujya wenda kugaruka ku bijyanye n'ingamba mufite mu gushaka uburyo iki kibazo cyabonerwa umuti ariko abantu bitabira iki kiganiro ni benshi ndaza gusaba tujye tunyuzamo tubakire twumve ibitekerezo byabo hari abanditse hari abaduhaye nimero bashaka kugira icyo babaza tutaragaruka ku ngamba mufite nka minisiteri reka tubanze twakire witwa Habineza Gratien Makoro ikaze mu kiganiro muri Isanga Gratien uratwumva
yego ndabumva
ego
nabiranye ndabumva niba nakomeza mvuga
ego komeza uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
yaherereye i Rubavu mu murenge wa Rugerero koko nibyo nk'uko abivuga birashoboka yuko kidafite uburyo bwo gushyingura ariko kenshi hari icyo nge namubaza gato cyane cyo namubaza ese mbere yuko twa tukiriho kuva mbere tukibaho twashyinguraga icyo ni kimwe icya kabiri namubaza nubwo igihe cyo gushyingura hatozanye gusiga umurambo kuki bitigeze bibaho bwa mbere biragoye cyane kugira ngo ujye gushyingura umuntu wawe ujye gutwika umuntu wawe aho kugira ngo umushyingure uko nishyingure umuntu umenya asuye nanone ariko hari aho nagera nyuma ngasubira inyuma nkavuga nti iyo ugiye gushyingura umuntu hari ubwo wibagirwa wamushyinguye bamwe bakahubaka abandi ntibahubake ubite na simekere bagiye bashyiraho bo mu rundi rurimi banabivuga ariko ikibazo tujya duhura nacyo ni ibyiyumviro cyangwa se kwiyumva yuko umuntu wawe baramutwika ngo bakaguha ivu niko tujya tubyumva bakaguhereza nk'ivu ivu ukarijyana he ntaho bakarishingura he ntaho ifara mu nzu se aho ntaho nicyo ntabwo iyo mobilizasiyo mu rwanda ntabwo irageraho wakatubwiye iki mu rwanda ngo bazajya twita umuntu baguhereza ivu ngo uribike mu kabati se cyangwa uribike mu nzu cyangwa ujye kurishingura urishyiraho wakagombye kuba urishyize muri hangarande mu rusaku none bakavuga uti wenda iyo dufashe umurambo turawutwitse ngiri turaziguhaye uyitwaye he naho ntaho iyo mobilizasiyo ntirabaho biragoye rero kugira ngo ubwire umunyarwanda ngo tuguhe umuntu tuguhereze ivu icyo ni kimwe none icya kabiri none kutwika umurambo cyangwa se umubiri w'umuntu wawe nanga ibyo ntibirajyaho ngo abantu babyumve impamvu batakwiye no kubyumva ntabwo bangana kubyumva niyo mpamvu ese nimutwara ahantu bakamuza kwirika ni amafaranga angahe
urakoze
ufite ubushobozi bwo ngo twite umurambo
urakoze urakoze Habineza Gratien Makoro reka dusubire ku mutumirwa bwana Kayiranga Makoro asa n'udusimbukishije gatoya kuko twari tutaragera ku ngamba mufitiye icyo kibazo we ahitangira ngo asimbukazanamo kiriya kibazo twavuze mu ntangiriro kijyanye no gutwika ariko reka ndetse ufatirane n'icyo kibazo yari abajije noneho unatubwira ingamba mufite nka minisiteri kuri icyo kibazo
yavuzemo ibintu byinshi n'uwabona mwebwe muri kuri muri sitidiyo uzajya aba azajya arasa ku ngendo kugira ngo ashobore kumva neza ikibazo hanyuma ariko ikibazo cya mbere kinashobora gukunda cyo kugira ngo ufite impungenge zo gutwika umurambo cyane namenyesha nk'uko itegeko ryemera yuko mu buryo bwo gushyingura habamo no gutwika imirambo ariko nk'uko yabivuze bikanagena wenda aho uburyo umuntu ashobora gutwika gusa uko bigaragara ntabwo abantu bigeze hari babyitabira haba ari abakuriye ntabwo kuko n'itegeko riteganya yuko ari imashini umuntu agomba gutwikisha umurambo bakavuga n'uburyo umuriro ugomba kuba watwika umurambo uko ugomba kuba ungana ko utagomba kuba uhagarara ari umuriro mbi ugomba gutwika umurambo ku buryo reka mbite navuga ngo kutawubabaza ku buryo n'iyo umuntu amaze gutwikwa itegeko rimwe riteganya yuko ba nyiri umurambo bashobora kuba ntibanshingira ibyo busanzwe cyangwa se nibo bakaba barigabana abo mu muryango wegereye mu buryo twakwita n'indimi z'amahanga kuri famiri hanyuma bakajya babyibuka nk'uko bisanzwe binyuze mu kinyarwanda ntekereza yuko ari uko wenda bitari binyuzira mu muco ariko wenda nuko twaje gutunguka wa mugani tuguriye wenda turimo mu mushinga mushya hari uburyo byatekerejeho niko nabyo yajya bijyamo habari navuga abikorera ndetse n'uburyo na leta nayo yabifashamo nabyo byakorohera hari hakoreshejwe uburyo bwo kumenyeka yuko wenda icyo twakwita mayindiseti cyangwa se imyumvire ihanganye na Afurika ihanganye n'umuco usanzwe itangira aho gutwika umurambo muri rusange icyo kintu navugaho.
Birumvikana ko n'ingingo abantu benshi babaye nk'abasimbukiraho kuko ikora ku kintu navuga gikomeye gifitanye isano n'amarangamutima y'umuntu, ariko ngusabe dusubire inyuma gatoya noneho ku ngamba mwebwe mufitiye ikibazo rusange cy'ubuke bw'amarimbi. Iyo ni imwe muri zo, ariko noneho muri ministeri murimo murakora iki?
Ntekereza ko mu ngamba dufite uburyo nk'uko mubizi uburyo bwo gushingira mu busanzwe ni bibiri. Ni uburyo bwo gushingira mu buryo busanzwe, ubungubu nyine bwo gushyira mu gitaka gushingira mu mva zisanzwe, noneho hari n'uburyo turimo gutekereza bwo gushingira mu mazu mu nzu mu buryo abantu bashobora kubaka inzu, ndetse ku buryo n'ibyo umuntu arimo kuvuga wenda yiriye ku buryo bwa gatatu bwo ngubwo ushobora no kuba bwakirwa nko mu gasanduku kakaba kajya aho ngaho muri izo nzu zishingirwamo, ku buryo byakoroshye nyine ubuke bw'amarindi. Uburyo bwa gatatu nyine ni ugushingira ni ugutwika imirambo, nabyo bishobora koroshya ikibazo cyo guhora abantu bashingura mu butaka. Ariko noneho mu butaka tukifuza yuko abantu bishingura harakoreshwa gusa uburyo busanzwe, hanyuma umuntu wifuza gushingura ku buryo budasanzwe akaba yakoresha nyine muri ubwo buryo bujyanye no gushingura mu nzu zagenewe nyine gushingurwamo. Nibyo twakwita yuko bwaba ari uburyo bwo gushingura mu buryo budasanzwe. Ibyo gushingura mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukamwicira mu gitaka isanduka cyangwa se mu myenda gusa, hanyuma bikaba byatuma mu buryo busanzwe umuntu ashobora kugira ubushanguke ikindi gihe ubutaka bukaba bwakoreshwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hatangwa nk'igihe ibyo mvuga ni umushinga itekerezo ryagumye kugirwaho impaka, hanyuma ntabwo ni bimwe mu bisubizo turimo duteganya kubera yuko murabizi umushinga wose wemezwa n'inteko ishinga amategeko, ni umushinga w'itegeko. Ikindi ni icyo ni kimwe kizwi rero ni ibitekerezo biriho abantu bariho bajyaho kugira ngo n'ibibazo byose nyine bijyanye n'ibibazo by'amarindi n'ibibazo byo gushingura bigende byorohera buri wese buri muturarwanda. Rero izo ngamba ziriho twizera yuko zazagabanya ibindi bibazo bijyanye no gushingura mu Rwanda.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga mutumirwa wacu ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste n'umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ikiganiro ni muri sanga insanganyamatsiko n'ibyerekeye ubuke bw'amarimbi mu Rwanda n'ingamba leta ifite zo gukemura iki kibazo. Dusaba abatwandikira baduha nimero ko mwajya mubaza mugusha ku ntego, kandi tubibutsa yuko umushinga wo kuvugurura iri tegeko ntabwo uragezwa mu nteko ishinga amategeko risanzwe, ariko ishyashya birimo kuvugururwa ntibiragera mu nteko ishinga amategeko. Ibyo mubaza rero muzirikane ko byose bikiri ibitekerezo. Ibyo umutumirwa wacu arimo kutubwira ari ibitekerezo bijyanye n'ivugurura ry'iri itegeko. Radio Ijwi rya Amerika, twakire Pierre Bizindavye.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he Pierre?
Kotona mu gihugu cya Bene.
Amakuru ki muri Bene?
Makuru meza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Uko mbona nk'ibihugu bya Afurika Oriyantara igwirana ry'abantu biri ku murindi muremure, ibaza yuko icyo guteba umuntu batya bagashika ku ibyo byo kumuturira bizokunda kuko naho bubaka aguma haguka bagatera bakaba bagakura hamarindi bakayimura bakayatwara handi dogira igihe umuntu abura yatwara.
Urakoze cyane bwana Bizindavye.
Urakoze na
bwana Kayiranga, wumvise ibyo Pierre Bizindavye muri Bene amaze kuvuga, ibyo urabibona nk'ukuri kuzagerwaho mu Rwanda?
Nibyo
yavuze kandi ati si mu Rwanda gusa ahubwo ni muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ahari ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage, ati igihe kizagera abantu bemere gushyingura abantu gutwika imirambo kubera ko ubuke bw'itaka buragenda bw'ubutaka bwo gushyinguraho buragenda buba bugaragara cyane
cyane rwose. Ni nayo mpamvu natwe biba bigaragara yuko twatangiye nyine gushakira ibisubizo ibyo bibazo tutabitangiye hakiri kare, kandi urumva gucana ipati ni kimwe mu buzima, ni kimwe mu bikozi ubuzima. Rero uyu muntu nyine atakiriho, uba ugomba gushaka uburyo ushaka igisubizo cyiwe cyangwa waba umushyize kandi mu buryo bw'icyubahiro ibyimiti cyangwa se bwite mu buryo bumwubahisha. Ibyo rero ni uburyo bwo kugira ngo dushake ibisubizo kandi hakiri kare nk'uko yari abivuze, kugira ngo bitazadutungura uko tugenda twiyongera nk'uko yari abivuze. Ni nabyo nahereyeho umuvuduko w'uko turiho noneho turagenda tunashakira n'ibisubizo by'ubuzima mu mibereho y'abantu bagomba igihe kirekire, uko abantu babona igihe kirekire n'uko bagumbuka mu mibereho yabo. Ariko hari n'abagenda nyine bapfa kandi tugomba gushyingura. Rero ni ngombwa yuko tubashakira uburyo tubashyingura mu buryo butandukanye, ariko nanone mu cyubahiro. Murakoze.
Ubwo umukozi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aheruka bwo muheruka mu nteko ishinga amategeko, hagaragaye ko hariho impaka zikomeye cyane kuri iyo ngingo, n'abadepite ubwabo ntabwo babivugaho rumwe. Nta mpungenge mufite ko umushinga muzategura ushobora kuzateza impaka mu badepite ku buryo no gutorwa bidashoboka?
Imishinga y'amategeko yose ijyanye n'imibereho y'abantu cyangwa se iganisha kuri rayiti mu burenganzira bw'abantu yose ni imwe mu mishinga ijya itera impaka, kandi impaka n'ubundi nizo zivamo ibisubizo. Umushinga ujyanye umushinga ukaba diregitiyo ugahita utorwa nabyo ntawe ariko ariko iyi mishinga mvuze cyane cyane imishinga ijyanye n'uburenganzira bw'abantu, ijyanye n'imibereho y'abantu, akenshi ntabwo ishobora kuburamo impaka. Kandi uko tuba twagize ibitekerezo, turimo kugira ibitekerezo runaka twabikoze nk'abatekinisiye, tukajyana umushinga imbere y'abagomba gufata ibyemezo, hanyuma ndetse ukaza no kujya muri kabineti cyangwa se mu nama y'abaminisitiri ikawemeza. Aho hose nyine abantu batanga ibitekerezo, ariko ntibivuze yuko byose biba biyunguye ijana ku ijana. Ni ukuvuga rero yuko n'abadepite nabo baba bafite umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Haramutse rero habayeho umushinga mwiza tukawukora nk'uko namwe ubungubu mugize umwanya wo kutubaza, hari abantu benshi bagenda bumva iki kiganiro bashobora kuduha ibitekerezo, tugira imirongo itandukanye tugomba kwakira ibitekerezo, tugira n'uburyo twakira tuzanakira n'ibindi bitekerezo mu batandukanye, baba abanyamadini, baba sosiyete sivile, baba yewe n'inzego z'ibanze muri rusange.
kuko ni nabo bazabishyira mu bikorwa uturere n'umujyi wa Kigali n'intara muri rusange. Rero nubwo wenda intara yatari urwego rw'ibanze, ibyo byose ni ibitekerezo tuba tugomba gutanga, cyane cyane ko mbonye imishinga ireba abantu twese muri rusange, abanyarwanda twese muri rusange. Ibi bibaye rero ngombwa yuko abadepite batangaho ibitekerezo, nabo baba banahereye no ku byo natwe twagiye bitanga. Numva ko ari ikibazo cy'uko ntabwo byakwitwa yuko ari impaka za ngo turwane, ni impaka za ngo tugire ngo tugire itegeko ryiza rimereye abanyarwanda. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tunyarukire no ku mbuga mpuzambaga turebe ibitekerezo byanyu. Uyu ni Museveni Rubona Elias ati South Sudan Juba, iyo udafite ubushobozi no kuvuga ngo ari muri South Sudan muri Juba, aravuga ati iyo udafite ubushobozi bwo kugeraho ukingura iwawe, abenshi bashingura mu maparseli yabo aho batuye, numva nanjye nabishyigikira aho kugira ngo batwike imirambo. Uyu ni Lamberto Kura ati abashaka protokoli nyinshi zo gushaka amarimbi ni bamwe bashaka kwiyerekana biriza ngo bigaragaze ko bakunda guwapfuye, nyamara ajya gupfa yari nyakamwe. Barangiza bagahurura rero umurambo watwikwa wajugunywa mu mazi apfa kuba roho nyagasani yayisubije yarayisubije kera. Ibyo ni ibitekerezo bya Lamberto Kura. Uwitwa Mosi Sadi ati gutwika umurambo simbishyigikiye. MC Dimitri ati iburyo umuntu yazanye icyumviro cyo gutwika umurambo nuko akunda amafilimi y'Abahinde n'abandi, ubundi ntibiri mu muco wacu kabisa. Nini Moses Isa ati bibaye byiza abo bashyizeho amategeko bose nibo bakabaye batangwaho urugero, apana ba rubanda rugufi si byo se? Ibyo se ko atari byo mu muco wacu nk'abanyarwanda babikomora he? Ngira ngo ibyo ngibyo bwana Kayiranga wari umaze kubisubiza, ariko mu kanya wari ukomeye ku mirongo, wari ukomeje ku mirongo ya telefone abantu bashobora gutangaho ibitekerezo. Nk'ibitekerezo ndabizi ko mufite n'imbuga mpuzambaga bishobora gutangwaho, nk'ibi turimo tubona mu murongo ku murongo wa Murisanga no ku mirongo ya telefone turi busubireho mu kanya, ariko imirongo abaturage babagezaho ibitekerezo aho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni iyihe?
Umurongo murakoze cyane. Umurongo nakwibuka wenda ni uwa n'uwa interineti, ni imeyili info ati minaroc.gov.rw. aha ngaha wanditse igitekerezo ukacyandika, cyane cyane niho urumva niho nabyo byagaragara neza ku buryo byadufasha muri iki gihe turimo dukusanya ibitekerezo bitandukanye kugira ngo dukore umushinga mwiza. Wenda kuri telefone nabwo naza kubiboherereza, ntabwo nshobora neza uyu mu mwanya, ariko n'ubundi uko bigaragara ukoresheje imeyili y'ibyo byaba byiza info ati minaroke akadomo govu cyangwa se ga u va akadomo ara wa info ni info
murabyumvise rero
undizira nayayuba. Ikindi noneho nuko sare w'ubuzi ngo abantu ngo umuntu ufite pariseri ye ngo iyo nta bushobozi bwo gushingura ngo yari akwiriye kujya bamwohereza akaba yakwishingiriza muri pariseri ye. Ubundi ibyo ngibyo nyine nk'uko nabivuze binyuranye n'itegeko ko itegeko itegeka gukingira mu mirimo rusange cyangwa se ugakoresha nyine uburyo bwo gutwika, nubwo nagaragaje hejuru yuko nyine wenda ubu ngubu bititabiriwe, ari nacyo dushaka kugira ngo tubumirire kugira ngo tubere yuko byayitabirwa, kuko hari nk'uko hari n'abantu barimo kuvuga yuko ibintu byo gutwika bitari mu muco wacu, ariko hari n'abandi bamushyigikiye cyane cyane
baganisha mu buryo bw'uko kugira ngo tebinindutse byakoresha ibyo ngibyo harimo abizanye no mu myemerere avuga ati nyine cyane ko roho iba yanagiye iyo tuba tusigaye ahanini turwana n'umubiri w'umuntu kandi icyo ngiye umwanya mpagararaho ni uko umubiri w'umuntu umuntu tuba twarabanye nawe umuntu tuba tugiye gushyingura umuntu niyo yaba akivuka agahita apfa ariko aba yabaye ikiremwa muntu tuba tugomba nyine kumushyingura haba mu gitaka haba mu kumutwika haba mu kumushyingura muri ya nzu nahoze mvuga ari byo turiho tugenda tuganisha icy'ingenzi ni uko tugomba kuyikoraho mu buryo bw'icyubahiro mu buryo bumvesha icyubahiro hanyuma nyine hari n'uwavuga ati porotokole ati abantu banga nyine gutwika cyangwa se gushyingura mu bundi buryo kwa kundi umuntu agenda agashyingura agashyiraho n'amasima agashyiraho n'amakaro ibi bikoresho byose bituma ubutaka butazongera gukoreshwa mu gihe cya vuba cyangwa se byangiza ubutaka byangiza n'ibidukikije ni porotokole zo kwiyerekana mu kuri iyo ubirebye abantu nyine kubera yuko bakunda kurebanaho usanga rimwe na rimwe wenda bigenda bizamo koko ugasanga hari uwavuga ngo nidashingura gutya baraza kunseka baravuga yuko iwacu tutishoboye wenda ni urugero ni byiza yuko aho uko tugenda dutera imbere twanareba n'ubushobozi tugenda dufite ariko noneho nimwe bituma n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu n'ibituma n'ibidukikije byacu bisigasirwa ndumva nagerageza gusubiza muri rusange ibibazo bari bavuzeho.
Murakoze cyane. Mu kanya turaza kugaruka ku cyo muzakora kugira ngo muhindure cyangwa se mushakire igisubizo ikibazo cy'umuco utsimbarara cyane kuri ibyo bintu byo guherekeza umuntu muri ubwo buryo. Ariko reka dusubire ku mirongo ya telefoni tubanze twakire Pacifique Nduwimana ikaza mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze kuntiza kanya.
Uri hehe igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njewe ndi Bujumbura mu Burundi. Ego ngerageje kuraba icyo mwatubwiye twashobora kuvuga cyangwa tukabaza utubazo. Turi kumwe?
Komeza kandi nyarutsa kuko turihuta abantu ni benshi.
Mu bisanzwe turavye imico n'imigenzo y'ibihugu bya Afurika bimwe bimwe Uburundi n'u Rwanda bitabuzemo neza na neza ngaho mu Rwanda. Uwo muco wo guturira abantu twosanga twoba tubwiye dukoze ibintu binyuranye n'imico nyafurika kuko ahantu nk'akaroro ntanze ibyabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nk'ubu urabona haba haba ikintu cyo kubibuka. Rero tuti nk'iyo baba barakoresheje uwo mugenzo wo guturira uno munsi tuba twibuka abacu gute? Ugiye kuraba kandi ego isi ibandanya yaga mugabo nibaza yuko na isi ibandanya yaga imico nyamukuru si uko twoca tuza turahamba abantu turinze kubaturira gushika yaho utazabona n'imva wabuze kandi warakunda. Ubwanjye rero nibaza ko iyo ngingo naho u Rwanda yayifashe ikabyemeza mu 2013 ibibereye ko byokurikizwa nk'uko turi muri Afurika ibyo navuga ntitwobihebera ibihugu by'i Burayi nuko ndabyumva.
Pacifique Nduwimana urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Ego namwe murakoze.
Bwana Kayiranga, Pacifique avuze ikintu gikomeye kirimo kwibuka. Urakivugaho iki?
Ku bijyanye no kwibuka iri tegeko nta buryo rirebana n'imicungire n'inzibutso n'abazishyizemo byo bikwaryo ariko tuvuge yuko wenda hariho n'iyo wenda tuvuge yuko iyo haba harabayeho n'uburyo bwo gushyingura mu buryo bwo gutwika cyane cyane ko ibyo bitari bimariho n'icyo gihe musigira ni nayo mpamvu nyine hakoreshejwe uburyo bwo kubungabunga ibisigara bigashyirwa mu nzibutso hanyuma kandi izo nzibutso zikagumya kubumbatirwa
ndetse n'iyo mba yuko bigenda bishyirwa hano mu murage w'isi. Ubu rero imicungire y'imiriko ntabwo imyenda n'itegeko bijyanye no gushyingura,
ariko yabikoresheje
wenda aho yaganishaga yavugaga ati se umuntu watwice ubu ngubu amwibuka gute?
Yego,
ariko ibyo ngibyo turabiteganya. Ni ukuvuga ngo nigeze kuvuga ku kintu cy'uko abantu bashobora kuba bagabanya izina, yuko abantu bashobora kuba bagiraho bateganya bashingira nimba zisanzwe ibyo ni ku buryo ahantu hatari imihaniriye hatari yose binini abantu bakaba bajya kuyibuka. Ariko yanateganyije yuko abantu bashobora kuba bagira gusanuka umutaka bashyiramo igihe barigabanye cyangwa se igihe bumvise yuko agomba kubishingura. Ahanini bagomba kuba barishingura umuyobozi wemerewe gushingurwamo cyangwa se mu nyubako zemerewe gushingurwamo, ku buryo nyine hategurwa hakaba ari ahantu hihariye wajya kujya kwibuka, hakaba handitseho n'ibya zina ry'umuntu. Birinze rero yuko wajya kumwibuka cyangwa se birinze yuko umwe yajya kumwibuka igihe abishakiye. Nagire rero impungenge ibyo nabyo yateganyijwe.
Reka twakire Jalong, uratwumva?
Ndabumva ariko byangoye network akazananiye rwose.
Turakumva neza hano.
Ngiye mu gahunda kugenda bicikagurika.
Turakumva twebwe neza. Sinzi niba utwumva, wahita utanga igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza umutumirwa arakumva.
Okay. Andi zari ndimo ndabumva neza, none ngiye ikibazo namubaza.
Komeza Jalong. Komeza.
Ndimo kumva.
Turakumva Jalong, tanga igitekerezo kandi wihute.
Ngiye ikibazo namubaza. Namubaza ni ese iza ibyo se gutwika ntabwo zapfuye zakorwa kuri buri muntu uwo ari we wese, ko mbona abenshi na benshi burya nk'urugero ko hari abantu nageze nko mu ntara nkasanga hari abantu bagishingura ku mago, ese ntabwo bizashobora kuba bifite uwo bizagora muri icyo gihe? Ko mbona ese ubwo amarindi wenda bigaragara ko yaba yaruzuye bikaba ngombwa yuko ishingura abantu bamwe na bamwe bigorana, nta kuntu hazashyirwaho ukuntu nibura wenda buri muntu wese yajya yirwanaho ku giti cye akabyikorera, se azabuzaho kampeyini ifasha umuntu kugira ngo uwo muntu we wapfuye abashe kuba yatwikwa? Ese nk'igihe nk'umuntu yaguye mu rugo wenda atabwe nko kwa muganga, ko tuzi ko wenda ari ngo imyirondoro ifatika y'umuntu yuko byagenze, bizaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga cyangwa uwagize iki kibazo cyo kuba apfushije umuntu we niwe uzirwariza agashaka ubundi uburyo bigenda, nk'uko iyo umuntu yapfushije umuntu amenya ko ajya mu irimbi akajya kumushingura?
Urakoze Jalong. Reka twakire na Ndikubagenzi Jafar abasubiriza icyarimwe. Ndikubagenzi Jafar, nyarutsa aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Namahoro agenda nk'aha mu Kirundo Centre mu Burundi. Bo de igitekerezo kiwanje narimbona amenga bari bakwiriye kuraba kuntu leta yofata umugambi iyo umuntu abuze akaba kwanza akamubaza wewe urafite aho wamushingura, abuze ati baje nta ofisi ama akamubaza ubona gute twebwe tumwishinguriye ama leta ikadaca imenya aho zirakorana iyo mibiri iyitwara kuyishingura.
Urakoze cyane Ndikubagenzi Jafar aho ngaho mu Burundi. Reka tureke bwana Kayiranga Jean Baptiste noneho basubize mwembi, wenda ubwo wowe ni igitekerezo yagira icyo kivuga, ariko Jalong hari ibibazo yabajije bwana Kayiranga.
Murambabarira ibibazo by'umutumirwa wanjye wabanyije imbere ntabwo nashoboye kubyumva neza, ariko wenda cyazafariye rero wenda byaje kumurika kuko ibyo ngibyo kubera yuko nimaze iminsi nakora itameze neza bitewe n'ibibazo. Ubundi nk'uko navuze itegeko ritegeka yuko abantu bashingura mu marimbi rusange, aho bishobora kuba biciye yuko abantu bashingura
bashimira wenda mu kakabwa n'umuntu ku giti cye ni uko akenshi baba wenda bataha abahari navuga ngo baciye muri nk'umwe w'ubuyobozi ariko hari n'ababona ko kuko amarindi akiri kure aho bigaragara nuko amarindi akiri kure rero hariho na gahunda y'uko abagenda bakingira mu ngo yuko imirambo izagenda ishobora kwimurwa ikaba yajyanwa mu marimbi rusange kuko icyo tugamije nuko imikoreshereze cyane cyane icyambere ry'ubutaka muri rusange hanyuma ariko noneho nanone yenda no gushinga mu buryo burengera twavuga mu buryo burengera ibidukikije buri wese yari agiye ashingura aho yari kandi mu buryo wenda butandukanye nk'uko nigeze kubivuga ari ushingura agashingura mu nga gusa ndetse wenda agashingura n'inga cyangwa n'amashuka gusa cyangwa n'imyenda gusa wenda akaza agashingura ashyiyeho ibyandiko n'amakaro n'iki byose urumva ntabwo ibi ngibyo byabyara akajagari mu micungire ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu twese kandi bwacu twese muri rusange n'igihugu bwacu twese muri rusange nk'abaturage bigomba kubitunga kandi tugomba no gukurikiza imikoreshereze yabyo neza ni byiza rero yuko niyo mpamvu mu gihe gishinzwe imbonera z'ubutaka haba harashyizweho n'ahagomba kujya ayo marindi mu buryo bwo gushyirira nyine mu buryo busanzwe bwo mu gitaka yewe ndetse haba mu mijyi haba ndetse no mu turere ho mu ntara nuko nk'uko ihose bigomba kugenda yewe haba aho no kuba guhindurira tuvuge nk'ahantu hari hateye ishyamba hakaba hahindurira imikoreshereze hagakina ibindi kugira ngo ibintu bishoboka ariko ubundi hari n'uko hashakwa ibintu rusange haba ari ku rwego rw'umurenge hanyuma ahantu bigaragara yuko ari kure bimwe bakagenda bemerera abaturage ariko noneho birumvikana yuko turimo kugenda tubikora n'indi ntambwe ku buryo bwo gushyira kandi bukaba bwinshi ku buryo noneho byoroshya icyo kibazo n'izo ngorane zose tugenda nyine duhura nazo mu bijyanye no gushingira haba ku kiguzi haba no mu mikoreshereze y'ubutaka.
Ngira ngo ibyo biranasubiza kimwe mu bibazo Jean Long yari yabajije, yabaza niba ibyo gutwika umurambo bizakorwa ku bantu bose, kuko aho ngaho birumvikana ko harimo guhitamo bitewe n'uburyo umuntu azaba ashoboye cyangwa se azaba yifuza. Dusubire gato ku mboga mpuza
hanyuma izaba yabikorera yaba ari uburyo bwa leta yabishyiramo yabyorohereza yabyoroshya mu buryo bwo kubikora haba ndetse nari ifite ku giti cyabo aho bashobora guteganya nk'izitu n'ibindi kuko birateganyije ko umuntu ashobora kugira ibintu bye bwite ariko akanateganya n'aho ashobora gukorera serivisi y'aho abantu bashobora gutwikira hanyuma yanateganyijwe n'aho bizajya bigenda bikorerwa bizagenda biganirwaho ku buryo nibimara kwemezwa ari byo byafasha abaturage natwe twese muri rusange abaturage n'abaturarwanda ku buryo serivisi yabafasha.
Dusubire ku mirongo ya telefone twakire, hari abantu babiri, hari Muhammad Bizimana na Jean Paul. Duhere kuri Muhammad Bizimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amerika
uraho cyane ariko ntabwo tukumva neza. Muhammad uratwumva?
Siko kubyerekeranye no gutwika imirambo. Hari ubwo amadini amwe n'amwe aba atabyemera, yanga mumbarize ubishinzwe uburyo bizajya bikorwa, niba bazajya bafata amasite bagatwikiraho imirambo cyangwa bazajya bajugunya ivu yuwatwitswe nibo bazajya babikora bisanzwe cyangwa umuntu agacukura agataba bisanzwe simbizi.
Urabaza uri he Muhammad?
Njye ndi Burasirazuba, Akarere ni Gatsibo, Umurenge ni Kiziguro, Akagari ni Rubona, Mudugudu ni Kigabiro.
Urakoze cyane. Twakire na Jean Paul. Aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njyewe merereye muri Kenya, mu ntara ya Turukana. Nyine ikintu nshaka kubaza byibuze ikintu cyo gutwika imirambo. Nibyaba ari ibintu byo kubabaza umuryango kabiri usebwe mu muryango mubuze umuntu none hakujya kumushyingura mu gihe ko muramutwitsa, ubwo se mwumva ko ari ukubabaza umuryango nawe byibuze ukababara ubwira akabiza bati umuntu wacu yarapfuye agego agiye guhatwika. Ibyo bintu ndumva ari ibintu bitangaje, ariko kibuze bashyiraho nimba amarimbi yo guhambamwo yarabuze basi byibuze abantu bakajya bahamba iwabo mu rugo. Inza mbona mu Rwanda abantu umuntu apfuye bamuzika iwabo mu rugo, kiretse mu Burundi ho guhamba umuntu mu rugo murinda gutanga amafaranga kugira ngo muhambe mu rugo, ariko byibutse ikintu gufika umurambo. Ibyo ni abari nka siyanse z'abanyaburayi kubera tudasubira mu mafilime, ari ubona muri filime umuntu yapfuye ukabona baramutwitse bamara kumutwika bavuga ati uriya munyota bakawushyira nko mu nyanja ikawutembana, ariko ndumva ikintu cyo gutwika imirambo muri Afurika twari tugiye kuba twanakishyigikira.
Urakoze cyane Jean Paul. Reka tubaze umutumirwa icyo avuga ku bitekerezo cyangwa ibibazo byanyu. Bwana Kayiranga.
Murakoze cyane. Muhammad yabajije niba uko amadini amwe n'amwe ngo atabyemera ngo abatwitwa bazajya bazizimwa cyangwa bagatambwa ngo bagatabya bisanzwe. I was thinking about it.
Rero ikindi ni uko
n'abantu mu muryango nabo bashobora no kugena ahandi hantu wa muntu watwitwe ashobora kuba yashyirwa nabyo ibyo ngibyo birategemejwe ibyo rero barimo no kuvuga wenda yuko bazobunga amazi mu nzuzi mu migezi ibyo ngibyo kandi mu bitekerezo dufite cyangwa mu mishinga nta bindi.
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Banange.
Wiriweho
kandi utubwira aho uri ikibazo n'igitekerezo unyarutse.
Amahoro mahoro njyewe nitwa Bimbe ndi Kirinda i Karongi. Mu by'ukuri wenda ho narindi ntabwo narakije kubakurura neza ngo nkupuretemu
ikarongi aho tubafite umurongo kuri 93.3 FM.
Ubu ntabwo ariho ndi, narindi mu kandi karere ka Nyamasheke.
Rero
ariko kuri Facebook nabikurikiranye, narindi buriya gushyingura buriya ngo ikibazo cyo kubera ko ahantu hamaze kuba hatoya, ikintu cyo gushyingura ngo bagatwika umurambo ye buriya mbona bidakwiriye, ntabwo niwo wapfishije umuntu nurangiza ngo ujye kumutwika, ahubwo njyewe mbyumva we hari abantu baba bafite amasambu ahagije bazajya bafatwa nk'uko kera byahozeho, kera umuntu warapfaga umuntu agashyingura mu isambu ye, ariko noneho ubungubu habayeho irimbi rusange zana ikibazo gihari, umuntu napfa bakamutwika noneho abuzukuru, ubwo uwo muntu abuzukuru bazahita bibagirwa kandi mu by'ukuri hakakeraho byarumvikanaga bashinguraga munsi y'urutoki umwuzukuru yavuka bakamwereka ati hano hantu hashinguye sogoku agakura biwe, urumva rwose icyo ni ikibazo giteye ubwoba gushyingura gutwika umurambo, njye ndumva bitabaho bidafite.
Ariko urumva ibintu byinshi byarahindutse, n'ibyo Kayiranga yasobanuraga n'urwo rutoki uvuga kera rwari ruhari muri iyi minsi abazifite munsi y'urugo ni bakeya, ariko nakwibutsa ko yabisobanuye cyane avuga ko ugutwika ni bumwe mu buryo bwemewe buhari n'ubusanzwe nabwo buracyahari, ndetse no ku namazu y'uburuhukiro nayo arimo muri iyo mishinga iteganywa, sintekereza ko aribwo buryo bwonyine. Ariko urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe, birumvikana ugisangiye n'abandi batari bake bahamagaye ku Ijwi rya Amerika ku mbuga nkoranyambaga. Hari na Engineer Jean Pierre ati abantu nibabura aho bashyingura bazabatwika, ubwo nuko hagiye hari. Akintama Eric ati ibyo ni ugushinyagurira umuntu kabisa, icyo nicyo cyubahiro bagombye babonye bagomba. Undi Semana Deo ati uziko bikaze. Juvenal Tuyizere ati si umuco wa Kinyarwanda rwose. Ineza Vava ubundi bagarura umuco wo gushyingura mu isambu, yewe kuyifite utayifite bamujyana mu irimbi rusange. Cyusa Bonati bavandimwe turebye uko u Rwanda ruri gutera imbere, jyewe mbona uburyo bwo gutwika umuntu ugatahana ivu ry'umugenzi byakorohereza arekeraho. Ntabwo yarangije igitekerezo Amani Mandelate, ese ubundi gutwika umurambo mwabonye ko bisaba angahe? Jalong Kurtusi wo ku Mukuyu ati mwibuke ko hari n'abashyingura mu ngo, naho Nkunda Maurice ntekereza ko biterwa n'umuco w'Abanyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turagenda tugana ku musozo kiganiro ni muri sanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste, ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Turaganira ku kibazo cy'ubuke bw'amarimbi cyangwa se ubuke bwaho gushyingura abantu bitaba Imana mu Rwanda. Bwana Kayiranga, dushigaje iminota 4 watubwira muri make icyo twafata nk'umwanzuro cyangwa se abumva iki kiganiro bataha n'iki kuri insanganyamatsiko?
murakoze wenda ntaragira aho ngaho ndabivuga vuba vuba abantu bari umwe ngubu twavuze mu buryo bwo gushingira mu buryo bw'inyubako ushobora kujyana mu nyubako umurambo mu buryo bufite ariko ikoresho gitangiye ibidukikije kuko n'ubundi kiba gishobora kuzongera kikajyanwa n'ahandi twavuze mu buryo bwo gushingura nanone bwa buryo dusanzwe dushinguramo ubutaka ubwo ngubwo bwo turabumenyereye ariko ndumva harimo kwibanda cyane cyane ku buryo bwo gutwika uburyo bwinshi kugira ngo ubunoge buri wese azajye abukoresha ariko nk'ikintu navuga wenda hari uwavuze ngo ikingubu ko wajyanaga umuntu ku gushingura ahantu ukavuga ngo dore hariya hari hashingiye sogokuru warari mwanditse wenda tuvuge no ku musaraba ati bizaba bimeze giti ariko nababwiye yuko buriya umuntu uzajya aba yacitswe azajya ari iburyo rizajya ribikwa mu gikoresho kandi cyiza kandi gishobora no kumara igihe gishobora no gushyirwa ahantu haba ari ugushyingirwa ndetse gishobora no gushyirwa muri yanzu igenewe kubikwamo kandi handitse amazina ye n'umwirondoro we ku buryo igihe nikigera giteganyijwe imyaka icumi cyangwa cumi n'itanu izagerwa ushobora kugenda ugafatika agasanduku k'iyo wundi ukaba wanakagumana urumva yuko wumva noneho ushobora no kuba wanabyibuka igihe kirekire niho ubishaka ni ukuri ibyo kuba wabyibuka noneho nk'ubwo byamara igihe ariko nk'ubungubu se ba sogokuru n'abandi dukomokaho ubu turakibuka n'aho bakiri uburyo bwo gushingira mu gitaka ntabwo tutabizi iyo bumaze kugera ku gitekerezo cya kane cyangwa cya kangahe biba byarenze rero nibwira ngana ku mubyeyi nk'uko mwajyana mu nyamakuru nibwira yuko radiyo ibitekerezo kuri ibi ngibi byose haba gukingura mu butaka haba gukingura mu mazu asanzwe wenda ubutumbera abantu bashinzwemo hakurikijwe icyo ubutaka bugomba gukoreshwa ndetse haba n'ibindi byo gutwika ariko turazirikana izo mpungenge zose ntibagereze impungenge ni nayo mpamvu tucyakira ibitekerezo bya buri wese
twibuketse yuko imeri watanze abantu bashobora gutangaho ibitekerezo ari info@minaroc.gov.rw bwana Kayiranga Jean Baptiste umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye ikiganiro muri Sanga
murakoze cyane ntabwo nigeze menya izina ryanyu gusa twatangiye ikiganiro gisa naho
tutahize njyewe nitwa Jeffrey Mutagoma ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu
murakoze Jeffrey Mutagoma nubwo namenye n'ibintu wenyine ariko ndizera yuko hari icyo bifashije abatwungukije ndetse namubwanye mwashatse kudukorera iki kiganiro kandi turabashimira yuko muba mudutangira n'ibitekerezo abo natwe tuba tudashoboye kugera
murakoze cyane nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga n'abamfashije kukibagezaho bose kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.